baro dlala ka sfuba ke nna jwale
jwale jwaran ja ka smoke tsere le rashna rapi ko
ha re dlala ka re sundown ka bana ho cha change down ka bana ho cha pass down
ai
Dlala ka sfuba ke nna jwale side ke bana jwale o mona tumetsi jwale ha ka rata dropa tenta ha re dlala ka re sundown ka bana ho cha change down ka bana ho cha pass down spinza se ba shapile game down tshwana rona taba le media ke fihlile re shapisa ke down siteng re fihlile gaiwa ara tsho ga re tlile ka span ara tsho ga re tlile re le bang ka dinako tsa o bump Karina goza
Let's go.